izo ngamba kuva zafatwa zafashwe urenze ku gihe hageragaho umwaka wa bibiri yaje kuri ya video 2020 yararangiye ingamba nizagezweho uyu munsi urubyiruko dufite ni rwinshi cyane mu bushomeri kandi biterwa n'impamvu eshatu ni uko umukoresha wa mbere ari leta kandi leta ifite imibare yabo igomba gukoresha ibaze urwego rw'abikorera ku giti cyabo ntabwo rurimo amafaranga ahagije ntibashoramo amafaranga ahagije kugira ngo bashobore kuba batanga akazi ubundi nubwo mu bihugu byateye imbere akazi kenshi gatangwa n'abikora ku giti cyabo urwo rwego ruracyari hasi cyane ikindi cya kabiri ni ikijyanye n'ubumenyi urubyiruko rwacu ruhabwa ubumenyi buri hasi ku buryo usanga n'abashoramari bake baje bagira ikibazo cy'uko urwo rubyiruko rudashobora gukora imirimo rwahawe ikindi cyica gikomeye cyane urubyiruko rukunze kugarukaho ni ikibazo kijyanye n'ikimenyane kugira ngo umuntu abone akazi hari n'ikigega cyashyizweho ubundi cyari cyo gushima ariko cyacyo cyatanze no kugenda abwira guverinoma igahindura iyi politiki muri icyo kigega bita videwo kuba ziri kubakiriza icyo kigega gisaba urubyiruko nibura ko ufite 25% ry'ingwate bakakubwira ati ngenzi wacu bagenda bakata amapande ku murima bagurisha ndangije kaminuza ariko ayo mafaranga ntabwo nayabona kugira ngo nshobore kwikorera kuba nakora umurimo kuko leta yababwira ngo nimwihangire imirimo byose nta gisoro gihari ndetse haragomba rero kubona igisubizo adacyo kugira ngo urubyiruko rushobore guhanga imirimo no kuba rwashobora kubona amafaranga y'igishoro
none se niba harashyizweho iyo business development fund yo kubafasha kugira ngo bihangire imirimo ni iki kibuza gukora
mu by'ukuri urwo rubyiruko rwarushaho amafaranga rudashobora kubona niba kugira ngo utange 25% ufite poroje ya miliyoni eshanu ugasanga udashobora kuyabona ni ikibazo gikomeye kuko ayo mafaranga y'ingwate badusaba ntidushobora kuyabona ni menshi leta ntiyagabanye cyangwa se bashaka uburyo badufasha tugashobora kwiyubaka nk'ejo bundi nari mu isoko nsanga umuntu umbwira ati ngiye kitoreka ncuruza isombe kubera ko nta kazi ashobora kubona magiri iyo risansi ariko ati igisoro ni gitoya ariko ntabwo dufite ikibazo utangira ufite igisoro cy'amafaranga 200,000 ugasanga udashobora kuzamuka kubera ko bahita bakubwira ngo tanga imisoro bagahita bakubwira ngo tanga amafaranga y'irondo amafaranga y'isuku amafaranga y'umutekano ugasanga ibyo basabwe ni byinshi bigakura muri ya kapitali nkeya mutabishwe gikeya baba batangiranye bakavuga bati ibyo ni ikipe yo kuvuganya kandi nanjye niko mbibona igihe umuntu yagitangira bisinesi ye ntoya ubucuruzi bwe butoya buciriritse leta ariko iyo kumusonera ibyo bintu byose bakomereka nibura agakora by'imyaka ibiri yatangira kunguka abona kumusabisha kuko ntabwo byumvikana k'umunyamahanga uje gusora mu rwanda bagira imyaka bamusonera nta musoro atanga ariko umunyarwanda urubyiruko rurimo rushaka kureba uko urwego rwakwizamuka bakarubwira ngo kitutangirana no gusora ntabwo byumvikana
uravuga yuko leta yari ikwiye kujya isonera urwo rubyiruko igihe rushoboye kwihangira imirimo ariko se yabafasha ahubwo ite kugira ngo babone amafaranga fatizo
nk'amashuri bashyizeho yo kwigisha urubyiruko imyuga ariko iyo myuga iyo yarangije kuyiga usanga umwana bamwe bakamuha igikoresho kimwe cy'amashanyarazi turunovite bakamuha umwiko cyangwa ikintu nk'iki njyewe ngasanga igihe ntabwo ufasha kuko umwiko se bamuhaye icyo umwana ufasha icyiza njye nkunda kuvuga ni ukoresha twakagombye gufata aho kugira ngo ugire umuntu akazamu kamwe kamwe nifata abo bana baba bavuye mu mirenge baba bavuye mu karere ibashyire hamwe noneho aya mafaranga yo kubaha kamwe kamwe ahubwo yagira igishoro basa n'abakora koperative batangira koperative bishyire hamwe bakora koperative y'ubwubatsi y'ububaji n'amashanyarazi yo kudoda se bitewe n'imyuga bize
madamu Victoire Ingabire hari umwana w'umuhungu wo mu Bugesera wihangiye imirimo ahinga urusenda ahere ku 200,000 ubu ngubu ageze kuri za miliyoni hari n'undi numvise aho mu majyepfo y'u Rwanda uhinga ibihumyo abo bose ko nta turunevisi bahawe ko nta miko bahawe kandi bakaba bariteje imbere babigezeho bate batandukaniye hehe nabo ngabo uvuga
ikibazo ni bangahe kuko urubyiruko uyu munsi rw'u Rwanda abaturage bose b'u Rwanda urubyiruko ruri kuri 80% hagati y'imyaka bari munsi y'imyaka 30 ni ukuvuga ko niba dufite abantu batatu mbere ntabwo ushobora kumbagira gusa abantu batatu mu gihugu cyose ku rubyiruko rurenga 1,900,000 no kurumva ni ikibazo no kuhari bakenya kuko byashobotse ariko hari n'abandi benshi bahari leta itagomba kurenza amaso igomba kuvuga iti bari abantu ntabwo ashobora kubarangiriza ikibazo tubaha umwiko ntabwo nabyo birangiza ikibazo kutureba ubundi buryo bwo gukoresha aribwo mvuga nti hashobora kuba uburyo bashingirwa amakoperative bashyirwamo igishoro amafaranga wenda bajye bayasubiza ariko kugira ngo batange ingwate byamaze kunanirana abana urubyiruko ruhora ruvuga ku maradiyo ruti iyo ngwate badusaba tugishobora kuyibona ubuga kuyitanze muti n'ukize umuntu urahinjura ugashaka undi muti.
Victoire Ingabire umuyobozi w'ishyaka Dalpha umurinzi riharanira ukwishyira ukizana n'iterambere kuri bose mu Rwanda, ndagushimiye cyane kubwa aka kanyuhaye ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze.